Master. Soka pata za klabu kienda. Mabisho wanasema najipenda. Wengi wanani follow me, domana wanani follow me. Wala sina koloni, na masoga kama mamtoni. Wana na washi, na waweka. Usifosi mfanane na weki, tenda ni jetri. Na wateka, habari zangu wanazo yemi aladuni. Wengi wanani follow me, domana wanani follow me. Wala sina koloni, na masoga kama mamtoni. Bakari cheni ya Versace. Kochi nene wala siji sachi. Demu wakishoboka simu achi. Au na rana Range Rover. Nikiwaka na wapa hangover. Wana data. Wengi wanani follow me, domana wanani follow me. Wala sina koloni, na masoga kama mamtoni. So baby, genius, Vera, through the words of Gamba. Hey, Donnie on the beat.